Stamina Music Factory.
Yo, gana lulesha, nebo eko mamfunya. Gana lulesha, nebo emo mampisha. Tetinande, tetinande. Yo, ichimpa pusha, nebo malinja busha. Dada, dada. Yo, uluse lwenu, lwena ke lwakulanda. Totele tata kamilumbanye pali fiance manchitila nebo kamilumbanye nebo kamitotele tata kamilumbanye pali fiance manchitila.
You deserve the glory, oh God. Mwampele shuko ili akumona kasua. If you mana wana numwe, oh. You deserve the glory, oh God. Mwampele shuko, ili akumona kasuwa. Ni nani unengalinganya na iwe yowe. Na milumbanya, na mitotela. Yeah.
Nebo kamilumbanye, nebo kamitotele. Tata kamilumbanye, pali fionse mwanchitila. Nebo kamilumbanye, nebo kamitotele. Tata kamilumbanye, pali fionse mwanchitila. Awe ine shakatine, nangwa balwani bengesa. Awe ine shakabutuke, nangwa balwani bengesa. Pantu ine nalisumina, ate imwe mwabana ine. Pantu ine nalisumina, ate imwe mwabana ine. Palia pene mpelela, epo mwebo mutampila. Palia pene mpelela, epo mwebo mutampila. Kamitotele, tata kamilumbanye, pali fiance mwanchitila. Nebo kamilumbanye, nebo kamitotele. Tata kamilumbanye, pali fiance mwanchitila.
Another soul for sound, phenomenal music, you know I would do this. Mumba, come forward on the ramp. We're taking Jesus to the nations.
CKMusicPromos.com.